kulizwa.
Hey,
kwanza pole kwa mkongoto, umepata mpenzi bondia. Mwenza kuna pewa mboka nane, na nene pando navyo kwambia. Penzi limesha pamba moto, ni mogoli tunajishindia. Mina yeye ni mpaka tuzikane, na mengine nyuma ya pazia. Wewe sindo unaribu mapenzi, ukanikosea kwa sana. Unarudi asubuhi mkononi na chupa za Savana. Oh mapenzi yalinitesa, mwenzenu bado nikangangana. Sasa hivi nakula shavu, mina yeye hatuwezi kugombana. Tunapendeza ukituona, ameniteka mazima. Wanaumia kituona na sura zao za kima. Si penzi letu nimeshona, nimeshazama mazima. Alivyo msafi kila kona, sipati magonjwa ya zina. Penzi limesha noga, wakati huku napewa. Ama bebebebe
na enjoy.
Na
enjoy.
Oh masauta sauta, anapewa mwenze.
Na enjoy.
Na enjoy mapenzi.
Na enjoy.
Anasuka mama. Asubuhi nalishwa sambusa, silishwi nafaka. Ana mambo ya kususa susa, napewa nkitaka. Ndani ya moyo amesha pagusa, kavuka mipaka. Wenye wivu tushawapangusa, tuzipe viraka. Hadi mwenzako napewa vilaini laini, tatu kashani saini saini. Mtoto nyama maini maini, asesho kodo do do. Wale mashwaini shwaini, mbona tusha wabaini baini. Tusha wapiga faini faini, asesho kodo do do. Tunapendeza ukitona, ameniteka mazima. Wanaumia kitona na sura zao za kima. Si penzi letu nimeshona, nimeshazama mazima. Alivyo msafi kila kona, sipati magonjwa ya zina. Penzi limesha noga, wakati huku napewa.
Na enjoy.
Ama bebebebe.
Na enjoy.
Na
enjoy.
Oma salta salta, anapewa mwenze.
Na enjoy.
Na enjoy mapenzi.
Na enjoy.
Anasuka mama.
Na enjoy.
Hey, your trunk.